eventloaded.com.
Chukwu meghela anya ọzọ nkudo, eziwe. Chukwu meghela anya ọzọ nkudo, adị ike.
Yeah.